nataka nitoke na mpenzi wangu Sea. Ujue Sea nakupenda sana.
Chan toto fal yena ilumbe ichinja
apana arafata ah papa musofe eh? Sikia hiyo eh PDG ndama mtoto wa ngombe yena kizanzai wazee wa mjini Jimmy Geoffrey Gondwe